Upendo wa dhati mahaba yani poneshe, yani siwe sili nyumbani nikuoneshe, maneno akiongea mashoga sikukondeshe. Mimi nakupenda cha usela, uzuri wa mwanaume siyo sula hela, mimi acha wewe ni kama mimi kojela. Mademu ananitega kwa kunifanya madera, mimi kilichemi yako. Shika hizi dola mama, fanya mambo yako, nakupa siku hiki manga nimekufa kwako. Spend my money. Wacha kudanga, danga, madanga wanadanganya, madanga yanadanganya. Wacha kudanga, danga, madanga yanadanganya, madanga yanadanganya.
Haters wanna hate with my love. When you bamba kila saa, shike mkono kwako nisogee.
Mikebuka na vyo kupenda siwezi hata kuchepuka. Ufana nina wale vichechwa noruka ruka. Shida kidogo mana juwa mika tuka. They say love is blind, nasa close my eyes. Maneno kibao mama close my ears. Nafunga siwa oni, take this money baby go to the shop. Nunua pamba kali ya ni hardware dog. Upo juju, juju. Nilivyo kwa mana hizu mempiga juju. Are Spend my money. Wacha kudanga, danga, madanga wanadanganya, madanga yanadanganya. Wacha kudanga, danga, madanga yanadanganya, madanga yanadanganya.
To the